makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho Perezida Paul Kagame yagabishije abarota guhungabanya umutekano w'igihugu ciwe yabaza ko adashobora kwihanganira ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Perezida Paul Kagame yabivuze aho yari mu birori byo gusozera itorero ry'abanyeshuri biga mu mashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagiruwubusa.
Asoza kumugaragara itorero ryahawe izina intagamburuzwa ku banyeshuri biga mu mashuri makuru na kaminuza icyiciro cya gatatu, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabasabye kugira ubumwe mu gukorera hamwe mu rwego rwo kwikemurira ibibazo bibugarije. Perezida Kagame yabwiye urubyiruko ko buri wese akwiye mbere na mbere kumenya imbaraga yifitemo kugira ngo abashe kumenya icyo yarengera afite. Yavuze ko binabaye ngombwa urubyiruko barwana urugamba rwo kurengera ibyo bafite. Perezida Kagame ubwe yashimangiye ko hagize uwiha gushaka gusenya iby'igihugu cyagezeho yamwica mbere y'uko agera kuri uwo mugambi.
Ikintu gifite agaciro yumva gifite agaciro rukirwanira nk'ibi mujya mwumva abantu bashobora gutobanga ibyo abantu bubaka nk'iyi nyubako kumva ko baza ukayishyira hasi aya akwica mbere y'uko ugera aho hari aho bitera isoni njye ntabwo bintera isoni ndakumerera nabi rwose.
Na magambo akomeye kandi yumvikanye mu marenga. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko abirirwa bavuga icyo yita ubusa hirya y'inkiko z'u Rwanda ibyo ari uburenganzira bwabo ariko ko hari umurongo ntarengwa.
Nabo bose ubona birirwa bitaranga hanze hariya bose aho bashaka bavuga ubusa buriya ibyo bafite uburenganzira ariko hari umurongo ntarengwa. Iyo utaragera kuri uwo murongo ndakwihorera. Ndakwihorera ukajya ukipfusha ubusa ukigira icyo ushaka cyose ukabeshya gushaka kubeshya bakunda kubeshywa ukora icyo ushaka cyose rwose ubwo burenganzira burahari ariko igihe utaragera kuri wa murongo ndakwihorera ariko nugeraho ntabwo umenya icyagukunze.
Perezida Kagame yasabye uru rubyiruko kumva aya magambo nk'uko yababwira anabasaba kuguma kwiyumva muri uwo murongo uhagazemo. Nubwo imbwirwaruhame ya Bwana Kagame yahisemo kuyigumisha mu marenga ariko hari amagambo akubiye mu ndirimbo yavuze ko bajya bakoresha bamutuka nko kuvuga ngo tuzobamesa bihita byumvikana ko ari ubutumwa yahaga igihugu gituranye cy'u Burundi.
Rumvise nije amagambo ngo bazotumeza ariko nabo barabizi bagomba kuba babizi ariko nyine ubwo ni wa muntu uba utararengwa gipfu binyiriye.
Muri izo ndirimbo zaririmbwe n'abarundi zibumbatiye amagambo Perezida Kagame yakomujeho. Amagambo nk'aya akomeye kandi akomoza ku Burundi aje akurikira aheruka. Hari amakuru adafitiye gihamya yakunze kuvuga ko Burundi bucumbikiye abashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu kwezi kwa kane Perezida Kagame yavuze ko uwabigerageza wese bitapfa kumworohera.
Njye numva gusa mu baturanyi hari abaribwaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa ikibutera u Rwanda. Ibyo navuze hariya wampa ngo babigere vuba ntarekiko rwose ndaribwaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi bazi ko bitazabahira bazi ko ngira ngo ni nacyo kibatinza ariko wangirira ngo babigerageze.
Izi mbwirwaruhame z'uyu mutegetsi mu bihe bitandukanye ziratomora nta shiti ingufu z'ubutegetsi bw'u Rwanda kandi zigashimangira ko buryamiye amajanja ku buryo umunota ku wundi bwiteguye kuba bwahangana n'umwanzi. Muri iki kiganiro Perezida Kagame yahamagariye urubyiruko gukora bakagera ku iterambere rigaragaza itandukaniro rikomeye n'iry'abavuga ko birwa bamutuka.
Tera imbere buri munsi ujye imbere kandi bigere duharanire ko bigera kuri buri munyarwanda wese. Buri munyarwanda wese agira uruhare kandi bimugereho. Inyungu mugereho hanyuma abirirwa batukana cyangwa bagera bate hajya hashira imyaka umwaka ibiri itatu itanu bajye bareba bamenye ko hagati yacu nabo hari ikinyuranyo kinini cyane.
Imibano y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara kuva mu mwaka ushize wa 2015 bwana Pierre Nkurunziza akimara kwemezwa n'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ko azarisorugira ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Impunzi z'Abarundi zatangiye guhungira hirya no hino mu karere no ku isi hose, u Rwanda rwonyine rucumbikiye abasaga 70,000. Ibyegeranyo n'ubutegetsi bw'Ibujumbura bishinja ubutegetsi bw'i Kigali gucumbikira icyarimwe no gutoza gisirikare abashaka guhirika ku butegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza mu Burundi. Nibirego byose u Rwanda rutera utwatsi ivuye inyuma kugeza ubu bucuruzi hagati y'ibihugu byombi kandi ntibigishoboka. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.